bintu bya lavu binyuma nnyo naye amazima okala biruma nnyo oba oyagala kulumya nnyo kyokka gwe toyagala ye kakufa nnyo singa kisoboka nompola omutima nze atalijja kikyani nti buli kimu nakozesa amaanyi kiteeke mu pulaani ngamba ekyokumpola kalone obwo bulungi bwe bugwana nze singa bukeera ku makyange era gwoyagala nze ojo mpola ya lone lone y'omutima ojo mpola yo lone nyabo koye ebyokulumwa ojo mpola yo lone lone y'omutima ojo mpola yo lone nyabo koye ebyokulumwa sinze mulungi atuukiridde naye omutima gwe nze gunkwase lone njitya nnyo naye raavuyo njagala nnyo gwetokafuula kazannyo guno gwe ndiko si muzannyo obuzibu nsinisa nnyo laavu gye ngoba si muzannyo ojo mpola ya lone lone y'omutima ojo mpola ya lone nyabo koye ebyokulumwa ojo mpola ya lone lone y'omutima ojo mpola ya lone nyabo koye ebyokulumwa.
Oh my God, Uncle David's killing the beat.
Njakona chansabola ndabikenga buli kyoyagala nkikuwa loni yo ya mugaso nnyo nyabo nkusaba nzigyemu abo abalala abakukiyanga ensowera ndayira si kyekyebeera nabuli akugambako ng'omuviira abo tebambala buveera na buli omu bamugwira nkusaba kunza kikola embeera loni yo njakisasula ola ojo mpola ya lone lone y'omutima ojo mpola ya lone nyabo koye ebyokulumwa ojo mpola ya lone lone y'omutima ojo mpola ya lone nyabo koye ebyokulumwa.